Essuula ey'omusanvu. Abantu tebalina lutalo ku nsi, n'ennaku zaabwe tezifaanana nnaku z'oyo akolera empeera, ng'omuddu ayaayaanira ennyo ekisiikirize, era ng'oyo akolera empeera bw'asuubira empeera ye, bwente nange bwe mmazibwa emyezi egitaliiko kye gigasa, n'ebiseera eby'ekiro ebinkooya byanteekerwawo. Bwe ngalamira ne njogera nti nnaayimuka ddi, naye ekiro kirwawo. Era nsula n'ekubiira okukeesa obudde. Omubiri gwange gwambadde envunyu n'amafunfugu, eddiba lyange liziba ne litulika nate. Ennaku zange ziwulukuka mangu okusinga obutanta bw'omulusi w'engoye, era ziggwaawo awatali ssuubi. Woowe, jjukira ng'obulamu bwange empewo, amaaso gange tegakyalaba nate birungi. Eriiso ly'oyandaba terikyandaba nate. Amaaso go galiba ku nze, naye nga siriiwo. Ekirenga bwe kiggwaawo ne kibula, bw'atyo n'oyo akka mu magombe taalinnyenga kuvaayo. Taddenga nate mu nnyumba ye, so n'ekifo kye tekiimumanyenga nate. Kye nnaava nnema okuziyiza akamwa kange, n'ayogeza obalagaze bw'omwoyo gwange, n'emulugunyisa obuyinike bw'emmeeme yange. Nze nnyanja oba lukwata? N'okussaako n'onzisaako abankuuma. Bwe njogera nti ekitanda kyange kinansanyusa, ekiriri kyange kinaawummuza okwemulugunya kwange, kale n'olyoka ontiisa n'ebirooto, n'onkanga n'okwolesebwa. Emmeeme yange n'okweroboza ne yeeroboza okutugibwa, n'okufa okusinga amagumba gange gano. Ntamiddwa obulamu bwange, saagala kuba mulamu ennaku zonna. Ndeka, kubanga ennaku zange teziriimu. Omuntu kye ki gw'okumukuza, era gw'okumussaako omwoyo gwo, n'okumuggira buli nkya, n'okumukema buli kaseera. Olituusaawo obutanzigyako maaso, n'obutandekanga okumala okumira amalusu gange. Obanga nnyonoonye, nkukola kiggwe gw'alabirira abantu. Kiki ekyakunteesaawo okuba ssabbaawa gy'oli, n'okuzitowa ne nneezitoweerera nze nzekka? Era kiki ekikulobera okusonyiwa okusobya kwange n'okuggyawo obutali butuukirivu bwange? Kubanga kaakano naagalamira mu nfuufu, naawe olinnoonyeza ddala, naye nze nga siriiwo.